Na 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 na. Na my dingo. Oh yo yo. Oh yo yo. Oh, yo, yo. Kodi makumbuka zonde tsaje soni. Sina chitika papiri tiku lija. Ada mufeka chisoti chaminga ana mufula zovala zonse kulibe wina wina ndani wina wachi fundo chopo wosa ndani wina wachi kondi chosama wosa mesia Messi, I said to pass a moyo wina, tika fa, tika fa. Mta machite manta bali. Tita ukanso, moyo wina, wakuyaya. Imbani mokondo, angati mokulu pirira, mta ukanso. Tikona tipumula chape. Anatsikira kudzikorieka Anausia kule merero mamba Kutazipereka ngati zembe, zembe, zembe Zembe Anauka kwa kufa mesia Anaka kwanza malo mesia Ifeti mdikirira Tiembekeza Uperanzo kwa mesia yo Ndani wina wazi fundo kumposa Osa
mesia
Ndani wina wache kondi chosa ama
Osa mesia
Mposa mesia Kuposa mesia Kuposa mesia Mesia Azati tuta kwa kuwa mesi
Kufa kukonda
Msama chite manja ukondeka
Kufa